isihogo igama elingavele kulezi insuku kulungileke kodwa inkinga ekhona ukuthi isihogo asona umcabango ukufundisela nje kodwa siyindawo ekhona esabekayo enengekayo okuyilapho abaningi bayokhala kuyo bephila kuso ingunaphakade labo lonke behlukene noNkulunkulu angikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele engosini yethu efresh ngingusibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks ngiyazi ukuthi kukhulu lokho angithi kunenkulumo elokhu ijikeleza kwi-social media kulezi insuku ethi sidinga abashumayeli abazoshumayela ukuthi isihogo sisashikisa namanje nokuthi izulu lisekhona nokuthi isono sisesibi namanje nokuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu nokuthi uJesu nguye kuphela oyindlela yensindiso. Le nkulumo isho njalo. Angazi ukuthi mlaleli ukuphi empilweni. Mhlawumbe awukazi ukucabangisise ngenginaphakade lakho. Mhlawumbe usuke wakholwa uJesu kodwa wagcina sewuphila ngokungathi akho lutho olwenzekile. Kumbe ubuke wakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kodwa kwezinye insuku ulingeke ukuhamba lugugube njengenkalankala. Ngakho uma kuwukuthi usuke wayithola uyibuza uyiphendula ngenginaphakade lakho. Jeremiah 6 verse 16 kuya ku-19. Usho kanje uJehova uthi, yimani endleleni nibone, nibuze imkhondo yasendulo ukuthi iyiphi indlela enhle. Nihambe ngayo, niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Kepha bathi, asiyukuhamba ngayo. Ngalokho, zwanini, bheka, ngiyakwehlisela ukubi phezu kwalaba bantu. Iy'thalo zemicabango yabo ngokuba abaqaphelanga amazwi ami nomthetho wami bawulahlile. Mlaleli, njengoba uNkulunkulu wenza ngo-Israyeli, angahamba-hambe aphele ukubekezela nakuwe. Ngakho, nxa useme empambanweni zendlela, usacabanga indlela yakho ezokuyisa phambili. Yazi lokho ukuthi isoko sisashikisa namanje nokuthi izulu lisekhona nokuthi isono sisesibi namanje nokuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu kanjalo nokuthi uJesu nguye kuphela oyindlela yensindiso ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje uma lamazwi ayithola indawo enhlizweni. Sawuthokoza ukuthi sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.